kitupu. Sisi wengine kimtoa Mungu, maisha yetu yanabaki tupu. Eti na sisi leo tunaonekana watu hati ha.
Mana, mana, mana.